IP Jero Chile Zambia. What a great loss. Imagine losing someone so dear. A pillar in society. A man of the people. A lion.
Hey, we keep on losing great people all the day. But this is too much for me. Na 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 na. It's a major loss and everybody knows that. Ni nani anga tupele sana samwele tupele fuego. Moyo wangu waya. Moyo wangu waya. Moyo wangu waya. Moyo wangu waya. Moyo wangu waya.
Yeah. I can't explain how I'm feeling. This feeling that I'm feeling. Lelo na tulosha pachipanda malaika wesu zona chile Zambia. Na tutia tuluka tuwa zinki mana mwatobeka mwatusha na pachiani. Nde pishamo kalilila kwisa. Na mwililila kulilesa. Jombo ya lila hasa luchu. Mulale Muchibote, I'm gon' pray for you. What a legacy, legendary. Big shoes, nobody's gon' fit
them. We keep losing great people all the day. But this is too much for me. Na 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 na. It's a major loss and everybody knows that. Mi nani anga tupele sana samwele tupele fuego. Why wangu waya? 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 Why wangu waya?
Yeah. Yeah. My loyali mu queen lelo bachile Zambia. Imise peda shirelila tizamba na diputuka. Mwe baikete chalo wa miputula. Uku konto lelo balila liakula. Kaveko hood hero nga chile one. From zero to hero nkaveko general. Kuikata ko mineral. It's either wakushika nolo wava criminal. Umuchinshi kuma bigi bali bomba tete tukane fingi. Bali tupita motu ingi, misunderstood dilingi. You gave back to the people shali shingi. Aba shade valeli defi moya bengi. Na fipena tatua kalamu na machenji.
We keep on losing great people all the day. But this is too much for me. Na 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 na. It's a major loss and everybody knows that. Mi nani anga tupele sana samwele tupele fuego. Moyo wangu waya. 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 Moyo wangu waya.
Ichisendo chakula alakuwa firwa no kubiliva. Munebo tuwalufia he was a very big achiever. Kuleta pressure batu wapapati bakusova. Futi very helpful kugeto avale tusova. Vali mabine vale ndama bodia yonse. Not antisocial vali friendly na kuli onse. Chingola childa bombo kito yonse tuwalila. Apepo bapedela nani winga tuwalilila. Abantu balila aba abantu balila. Abali bakalubula babailila. Lesa mi pale general ba chile wanu. Amisu ile kona madozi ya mapalo yenu.
We keep losing great people all the day. But this is too much for me. Na 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 na. It's a major loss and everybody knows that. Mi nani anga tupele sana samwele tupele fuego. Moyo wangu waya. Why I wanna
Zero Chili One. General Vodays. The question is as hard as swallowing rocks, as brutal as stormy waters crashing to shore. The question is not always why, but how do we let go without falling apart, without crumbling, from loosening our grip on what was and what could have been. We really have broken. CB's finest, risk takers, we are here.